waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa ka codsaday dadku inaysan ka qayb galin dibad baxyada ka dhacaya dhamaadka asbuucan magaalooyinka Brisbane, Sydney iyo Melbourne sababtoo ah waxaa jira, ayuu yiri, khatar ah in dadkaas badan ay isu imanaya ay faafiyaan xanuunka COVID-19. Dibadbaxyada Black Lives Matter ayaa la qorsheynayaa inay ka dhacaan dhammaan saddexda magaalo kadib markii kuwa la mid ah lagu qabtay dalal kale kadib dhimashadii George Floyd ee dalka Mareykanka. Scott Morrison ayaa sheegay in dadka dibadbaxaya ay ka fakaraan dariiq kale oo ay codkooda ku dhiibtaan oo aysan ku jirin inay isu imaadaan dad badan.
Let's find a better way and another way to express these sentiments rather than putting your own health at risk. The health of others at risk.
Aynu raadinna dariiq kale oo aan dareenkeena ku qeexno intii aan khatar gelin lahayn caafimaadka dadka kale oo aynaan khasaarin, buu yiri, guulihii aan bilihii u dambeeyay ka gaarnay xakamaynta xanuunka iyo inaan iloobin cawaaqibka dhaqaale ee xanibaaduhu geysteen iyo inaan guulahaas khatar gelin, ayuu yiri. Dhanka kalena maxkamadda ayaa laga codsaday inay joojiso dibadbaxyada lagu wado inay berita ka dhacaan magaalada Sydney. Dibadbaxyadana ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan 10,000 oo qof. Taliyaha booliska New South Wales Mick Fuller ayaa sheegay inuu dacwo lagu joojinayo dibadbaxyadaasi uu geeyey maxkamadda sare ee gobolka.
Regardless of the outcome of the Supreme Court application, police will be in force in a court.
Dhinac kasto ay natiijada maxkamaddu u dhacdo, booliisku diyaar ayay u yihiin inay si wada jira u hubiyaan ammaanka dadka dibadbaxaya, kuwa bulshada guud iyo tabcan tan booliiska laftiisa. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay awoodda dadku u leeyihiin inay raacaan shuruucda kala fogaanshaha maadaama dad badan la filayo inay isugu yimaadaan dibadbaxyadaasi.
If you feel so strongly about an issue during a pandemic, please consider expressing your views in a different way. Don't compromise anybody else's health.
Haddii aad u taageersan tahay arrinta loo mudaharaadayo inta lagu jiro xanuunka, fadlan si kale aragtidaada u dhiibo. Dadka caafimaadkooda khatar gelin, ka fakar inaad aragtidaada Facebook ku dhiibato, laakiin fadlan ha jabin, ayay tiri shuruucda caafimaad. Wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Greg Hunt iyo sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Brendan Murphy ayaa labaduba sheegay inay dhici karto in xanuunku faafo dibadbaxyada awgood, kaasoo gaar ahaan dhibaateyn kara, ayay dhaheen, bulshada dadka dalka loogu yimid. Waa kan wasiir Hunt oo sharaxaya.
Look, we know that Indigenous Australians as a general principle have
waan ognahay in guud ahaan dadka dalka loogu yimid ee Australia ay leeyihiin ama qabaan xanuuno kale oo khatar u gelin kara coronavirus. Caadiyan cimrigoodu waa uu ka yar yahay Australia inteeda kale. Shaqo badan ayaana gelinay sidaanu kor ugu qaadi lahaa caafimaadka dadkaasi. Waxaase la yaab noqonaysa in annagoo yoolka qaran ka dhiganay inaan kor u qaadno caafimaadka dadka dalka loogu yimid in dibadbaxyadani ay khatar geliyaan caafimaadkooda. Dhanka kalena, dowladda South Australia ayaa sheegtay inay ogolaanayso dibadbaxyadaasi, inkastoo sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Australia uu ka digay in dadka ka qaybgalaya dibadbaxyada Melbourne ay khatar gelin karaan bulshada guud. Ku-xigeenada Premierada Queensland waxay tala sharciyeed u doonanaysaa in dibadbaxyada Queensland ka dhacaya ay yihiin kuwa sharciye iyo in kale. Wasiirka koowaad ee Northern Territory Michael Garnerna waxa uu sheegay inuu ku niyad fiican yahay in dhowaan la furayo xuduudda Northern Territory ay la leedahay gobollada dalka. NT ayaa heerka saddexaad u gudubtay markay noqoto khafiifinta xanibaadaha, iyadoo la filayo in 2,000 oo qof ay shaqooyinkooda dib ugu noqdaan. Mr. Garner ayaa sheegay in dhammaadka June dib u eegid lagu samayn doono arrimaha furitaanka xadka.
We are looking at what happens down south. Essentially, New South Wales and Victoria are going from stage 1 to stage 2 over the next couple of weeks.
Waxaan eegaynaa waxa ka socda gobolada koonfurta. Gobolada New South Wales iyo Victoria waxay galayaan heerka labaad dhowrka asbuuc ee soo socda. Waxaana filaynaa inay shaqooyin fiican qabtaan oo natiijo fiican ay ka soo baxdo. Daniel Andrews iyo Gladys Berejiklian waa dad shaqo fiican haya, ayuu yiri. Marka iyagaanu ka sugeynaa sida hawshoodu noqoto June 15-keeda wixii ka dambeeyana, asbuuc kasta waxaanu ka fiirsanaynaa sidaanu ka yeeli lahayn markay noqoto xadadka oo aanu go'aan ka gaari doono. West Australiana waxay galaysaa heerka saddexaad ee khafiifinta xanibaadaha. Waxaa la ogolaaday in sportiyada dadku jirkoodu istaabto markaasi la bilaabo. Premierka gobolkaasi Mark McGowan waxa uu sheegay in isbedel weyn la samayn doono. iskuul hoose oo ku yaal waqooyiga Melbourne waa la xiray kadib markii arday laga helay xanuunka COVID-19. Victoria gabi ahaantooda waxaa laga helay 3 qof oo ardaygaas uu ku jiro iyo 2 qof oo hotel ku karantiilan. Wararka u dambeeyay coronavirus oo luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.